yanga key. Come in here, me shake it, please. Come and follow us, how we do it for real.
Shake up your bamba to be nigga wabanda. Uwa kumbiani ya gyali sinko kubanda. Ndi chiganda, ukuve ganda. Utukuga kampala zibeti baka Rwanda.
Omuke tubine tulumi ya watesi. Banido wabone wakifesi. Obine buke, this is our rest. Niki ya mabono gawe ati na mitesi. Tidauni ya lema pozi. Tubala kogu fazi. Bend down in your lemma posi. You will always tie down. Bend down in your lemma posi. You will go bubazi. Sit down in your lemma posi. You will always tie down.
Bulamu, bulamu, bulamu. Bonimbo mingi, mbo mingi, wakufa kulika. Ziye kububangu zifuni.
Wana muwala ntono za vili lorilo. Nachizu divano boba kubisa style mumaisho. Shake your body, shake what your mama gave you. Ngatole se daddy, take a waka teach kole body.
Mbemba nawe, wana muwala pulida freedom. Mbemba nawe mposition. Limundo wa yehe. This is your love potion.
Sit down in your lema posi. Tukola kubu fazi. Bend down in your lema posi. Tukola guest tied up. Bend down in your lema posi. Tukola kubu fazi. Sit down in your lema posi. Tukola guest tied up. Kwa dao mani.
Mwazi ni daburu njono nzita. Cheke yo body ala ni prompo wejita. Mumita nalulunji wangeni. Kwa gala muno nini.
Shake up your bamba to be nigga babanda. Uwa kumbiani ya gyali sinko kubanda. Ndi chiganda, ukuve ganda. Tukuga kampala zibeti paka Rwanda. Wana wangwala ntono za vili lorilo. Nachizu divano boba kubisa style mumaisho. Shake your body, shake what your mama gave you. Ngatole se daddy, take a waka teach kole vati.
Ni mbintu biansi. Wabengie kubina nangaki. Kamini ya mishaki please. Kami follow you.
Alandi problem.
Bend down in your lema posi. You wanna go bubazi. Sit down in your lema posi. You wanna get tied up, oh buddy.